KwaZulu kwaphelu
ngeke ngiye KwaZulu kwaphelu
ngeke ngiye KwaZulu kwaphelu
ngeke ngiye KwaZulu kwaphelu
ntoba yegeza ngovuma kukhali
ntombi geza ngovuma kukhali
ntombi yegeza ngovuma kukhali
ntombi geza ngovuma kukhali
ngeke ngiye KwaZulu kwaphelu Kukhali
ntombi geza ngovuma kukhali
ntombi yeye babo ngqome mabhaceni kangqome KwaZulu
baba ngqome mabhaceni
kangqome KwaZulu
baba ngqome mabhaceni
ngqome KwaZulu
baba ngqome mabhaceni
kangqome KwaZulu
baba ngqome mabhaceni
ngqome KwaZulu
baba ngqome mabhaceni
kangqome
KwaZulu baba ngqome mabhaceni
ngqome KwaZulu
baba ngqome mabhaceni
ngqome KwaZulu
baba ngqome mabhaceni
ngqome KwaZulu
baba ngqome mabhaceni
ngeke ngiye KwaZulu kwaphelu
ngeke ngiye KwaZulu kwaphelu
ngeke ngiye KwaZulu kwaphelu
ngeke ngiye KwaZulu kwaphelu
baba yegeza ngovuma kukhali
ntombi geza ngovuma kukhali
ntombi geza ngovuma kukhali
ntombi geza ngovuma kukhali
insizwa yegeza.